tonight.
Oi, 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 oi.
Yeah. Fragrance Spring Master. Uma bitch.
Listen.
Hey, yo, shika peni na pepper. Somo heavy ya nipaka backbencher. Wote watanipata wano kumu na kunipaka wano. Wishi wanipesumi nisi dumu do kwikata. Eti nimejipata badana acti madana nata. Nimezichanga kadata usione simple kuzikamata. Cheki na zifinyata ili wazidi kubiga mishanta wano. Cheza na pididu wapeni na fidu ambie mana nimedata. Mana kelele ni tele unapiga na ndele. Nikisi mama mbele ni kwele sitishwi michele. Mikazo midele sitishiki na genga kichele. Kini kuta nipo misele nipito kidele. Siona bonga bonga kama tuendani na tufana. Na chonga chonga paka wajuba na kutamani. Wepige kimia da sivyo siku takufa mani. Wefanyo pito uniache kaudifo ni kutayani. So una chonga tifrega na rap kitu gani. Hata mbudiki hata nyumba ya jirani. Sikia sifanyi ni jambudike kuflani. Na dili na crowd ina utaka madini kichwani. Yani sikizo kiona nafaa hautaki basi. Haini nyimi fura amani vyovyote safi. Nafanya nachopenda nachoelewa nachoelewa. Misijapendo nachopenda ndo kabisa sijelewa.
Jenge ukinikuta kwenye midcast sijakupa ruhusa uanze kuni discuss. Fanya yako man relax sit back. Na ili nalokupa ni onyo wala so distract. Kuleta ushamba usithubutu. Oya niga piga kimya hizi mbanga sikuhusu kona mbaya. Kurandaranda marufuku na usishare info zangu mpaka mwamba ni kurusu. Tuna keep mambo yetu low key. Hasa mishe zetu za ki OG. Ani Kenya kwenu cause you're so free. I don't wanna know niggas, niggas wanna know me. Sababu staki michoresho. Umbea wenu na unafiki mwisho kesho. Shuli zangu ziko poa, ziko safi, ziko eko. Keep spying, tachezela kati bila debt.
Hawajui pesa nimepata wapi. Sangapi na tulikuwa wangapi.
Kausha
ka, 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 kausha.
Kausha
nisine mabaya yaka kukuta.
Kausha
ka, 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 kausha.
Kausha
fanya yako ruka ukuta.
Kausha
ka, 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 kausha.
Kausha
nisine mabaya yaka kukuta.
Kausha
ka, 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 kausha.
Kausha
fanya yako ruka ukuta.
Kausha oh.
Boyo zako nikaushie fika kikomo. Porojo zako sinipayukie. Onyo usoro wako siniyeyushie. Somo follow ya kwako chochoro zako sinichachukie. Usiwe ndimu usiniongelee sana hujanizaa. Usinirushie vinu jeshimu haina wala ujamaa. Hutanifata usinipigie simu. Mwana mdadisi tu sio msela. Kwa mana halisi kila nafiki waga ndio bendera. Walipo masela kuna kuaga kuna snitch kaugatela. Kasola dela du mwanaume kama Angela sisi anatukera. Perepete lelelele makelele usile te machepele nitolee kimbele mbele mazegele nipotezee isiwe kwele usinikere acha kierehere. Una staili za kubobwaja na kucharaza za kunitaja pasi na haja na kukataza. Pia mashairi yakikukwaza acha kuniwaza. Sikia mafaili yakikupata jaza. Fanya kubwaga, fanya kubwaga.
It's your life the way you walking but you been bullying through my falling. But I can feel you listen feelings in you keep on moving. Messenger letter, jigger with us. Pita shisha, kisha, pita shot. Kausha, you don't know me, I'm Joji.
Who knows that?
Man with the two dojos, I only visit your jokes. Kausha.
Hey yo, hey yo.
They call me Uncle G, homie. When ma kunini, I wanna pick a vibe kunini. Dehe, usin cheke se pina nye eh. Kuba kamanje, hey yo maze. 1 2 1 2 take it out and represent.
Hawajui pesa nimepata wapi. Sangapi na tulikuwa wangapi.
Kausha
ka, 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 kausha.
Kausha
nisine mabaya yaka kukuta.
Kausha
ka, 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 kausha.
Kausha
fanya yako ruka ukuta.
Kausha
ka, 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 kausha.
Kausha
nisine mabaya yaka kukuta.
Kausha
ka, 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 kausha.
Kausha
fanya yako ruka ukuta.
Kausha
frege, 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 put your hands up. Yo, come on, put your hands up. Kilo bota necha necha, put your hands up. Bad kundo, put your hands up. Pima wenge wa beti, put your hands up. Steve, put your hands up. It's Q Rabbit. I put my hands up. Yeah, it's how we're doing that. It's how we're beginning.
That's an answer.